Atianti Baba Nasma. Atianti Baba Nasma.
Ouais. vitoka huko inacheka aloachika na wewe upo mimi nasema na mwenda na masumbuko basi kuzuni gani unike huko we vitoka huko inacheka aloachika na wewe upo mwaza kwa sina shida kwanza kungopana njoo hivyo sina shida kufosi penziwa mwaza kwa sina shida kwanza kungoma hiya ni taki taki kwa ni mapenzi shingapi hiya nalinga nalinga na uzuni gani wa kuninga hiya ni taki taki kwa ni mapenzi shingapi hiya na vimba na uzuni gani wa kuvimba hey. Inasema wezi tuko anada ngati video zipo we itoka huko inacheka aloachika na wewe upo ina mwenda na masukuma umwe mama uzuni gani unike huko we itoka huko inacheka aloachika na wewe upo hata usiponyo usoni kwanza we bongo lala utaniota ndoto ni juu we ukinala usha kwa kidege dunia ni chula wa bangara inasema mwachaluka nadangandi video nzipo we imasumbuko wepo uzuni gani unike huko we minasema toka huko awizi
Chunky supplier,
Ukini nalia jima mota niwa Kisina kinani, kisina kifua Ukini dangana weda Ho! Awiji! Wote, wema sema, piga makofi Kipiga, 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 kipiga Sio babu kubwa nyumbani usaa unakaba Mimi na wazani uwe kubwa nitwe baba Uwe sijaji waliziki mafungu saba Iaba na aba kwanza ujaze kibaba Woki wadogo tatamani uyajue Woki wakubwa tatamani uyajue Kwa mimtumwa, najituma, mimtumwa Najituma, machese mimtumwa Najituma, mimtumwa Jamani mimtumwa Najituma, mimtumwa Ah, wena kumbuka mdomo kipindi kile Nagomba ni ya magari nene shune Weni kinu kinu mani Weni pende zeni vai Mubwa ni kikosa kipata kazi mbule Mwesu na juwalunga mbini shune Sio babu kubwa nyumbani usauna kama Mimi na wazani uwe kubwa nitwe baba Uwe sijajua niziki mafungu saba Iaba na aba kwanza unyazi kibaba Uwoki wa dogo tatamani uyajue Uwoki wa kubwa tatamani uyajue Kwanza we mitumwa Najituma Mitumwa Kema ni mitumwa mie Uwe mitumwa Kema ni mitumwa Awe mitumwa Mama Wena kumbuka mdongo kipindi kile Nagombani ya mangani Weni kinu binyuma Nipe steam Nipe steam chidi Nipe steam kwanza Mwizi Sige vikata Kasi donesh Kata 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 Basi loge loge Inyama ni kata Kasi donesh Kata 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 Kiki nyote Nasemba kata Kasi donesh Kata 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 kata
Sikeni cheza kata kata, sikeni cheza kata 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 kata
You're listening to Extra, Extra Life. Kuba Kuliko, baby.
Nje ya chati, ya chati. Asante kwa taf.
Cast light, lighten up. Enjoy responsibly. Not for sale to persons under the age of 18.
I did make a lighten up. Okay.
Oi, what's good? Yes, you. Listen, I feel you. Sick on the The vibe is just not vibing. Come on, tafuta something different. Kitu cha kuletea good vibe ya midweek weekend.